Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku burenganzira bwa muntu rifite icyicaro cyaryo mu Bufaransa, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, ritangaza ko rihangayikishijwe n'icyemezo giherutse gufatwa na guverinoma y'u Rwanda cy'uko u Rwanda rwifuza kwisubiraho rukaba rwasinyura ku masezerano rwashyizeho umukono yerekeranye n'urukiko rw'Afurika rwita ku burenganzira bwa muntu. Iki cyemezo u Rwanda rwashyize ahagaragara rwakigejeje kuri komisiyo y'Afurika. Ibyo kandi byakozwe iminsi mike gusa mbere y'uko urukiko rw'Afurika rwita ku burenganzira bwa muntu rufite icyicaro cyarwo rwarusha muri Tanzania rusuzuma rwumva impande zose mu rubanza umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka rya FDU Inkingi, yarugejejeho arega Leta y'u Rwanda. Tubibutse, Madame Victoire Ingabire Umuhoza amaze imyaka afungiye muri gereza y'u Rwanda. Tariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu turimo n'uyu mwaka nibwo urukiko rw'Afurika rwita ku burenganzira bwa muntu rwagombaga kumva impande zirebwa n'ubujurire Madame Victoire Umuhoza yashyikirije urwo rukiko. Nyamara kandi urwo rubanza ntirwabaye kubera ko guverinoma y'u Rwanda cyangwa se aha abagombaga kwihagararira batitabiriye ubutumire ku rukiko. Mu kiganiro cy'uyu munsi ntiturebera hamwe ibijyanye n'urubanza rutabaye cyangwa se impamvu rutabaye, ahubwo nifuje gutumira umunyamategeko uyu munsi ngo tuganire ku bijyanye mu by'ukuri n'imiterere ndetse n'imikorere y'uru rukiko rw'Afurika rwita ku burenganzira bwa muntu. Bityo natumiye impuguke mu by'amategeko, ndamusaba abanze atwibwire.
Nitwa Innocent Twagiramungu, nkaba ndavoka hano i Bruxelles mu Bubiligi, ni ukuvuga wungana mu mategeko abanyiyambaje mu nkiko no mu bindi bibazo bakeneyemo inkunga mu by'amategeko.
Ndabashimiye cyane kandi ikaze ku ijwi rya Amerika Maitre Innocent Twagiramungu. Turibanda cyane ariko ku mategeko muri iki kiganiro. Mu busanzwe abantu benshi bazi ko habaho inkiko ku rwego rw'igihugu, urukiko rw'ikirenga nirwo rukiko mu gihugu, tuvuge mu Rwanda no mu Burundi, abaturage bazi ko rusumba izindi. Akenshi rimwe na rimwe tujya tuvuga ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, hari uruzwi nk'aho rukorera mu Buholandi, hari n'urukiko rundi narwo rukorera mu Buholandi, ariko n'urukiko rwihariye rureba ibibazo by'ibihugu hagati yabyo. Uru rukiko rw'Afurika rwita ku burenganzira bwa muntu, Maitre Innocent Twagiramungu, muri make cyane kuba twumva urukiko ruteye rute, duhereyeho.
Wenda nasobanura nkurikije ko byagenze, umuzi ko umuryango umwe bwa Afurika wagiye utaguza imyaka myinshi cyane, ariko wageze aho ngaho uravuga uti reka dutere imbere kugira ngo tukubereze uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Noneho biyemeza kuba bashyiraho urukiko rushobora kuba rwajya duca imanza zireba guhonyora ubukirenganzira bw'amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu bihugu bya Afurika, kuko mu by'ukuri basangaga ko ibihugu byinshi bya Afurika biregwa kuba bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bikaba binaregwa kuba imanza zicibwa muri ibyo bihugu bimwe na bimwe zikemangwa kuba harimo igitugu cya za guverinoma. Noneho baravuga bati reka duteriwe ntambwe, ariko ibihugu bimwe bikaba bitarashaka ko urwo rukiko rwabaho, ari baragerageza rero hari ubugu bice byemeje kujya gusinyira urwo rukiko. Uko byagenze rero mu mwaka w'1981 niho umuryango w'ibihugu bya Afurika watuye icyo bita Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, no kuvuga washyizeho amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Afurika. Yari intambwe ya mbere. Noneho mu 1998 batora icyo bita ni protocole ishinzwe ku byihariye ayo mategeko. Iyo protocole yemeza no ko hazabaho urukiko turi bwibande mu kanya rwazajya ruca izo manza z'abaturage zabaze babarega ibihugu byabo, cyangwa ariko urwo rukiko tubaza kwibona baruhaye n'izindi nshingano mu kugira ngo ruteze imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'uko amategeko agomba kumvwa muri Afurika. Urwo rukiko rero rwatangiye mu by'ukuri mu 2004 niyo protokoro yatangiye. Noneho abacamanza ba mbere batowe mu 2006 mu kwa mbere, batorwa n'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu nama rusange yabo. Mu 2006 abo bacamanza bahise barahira mu kwezi kwa karindwi, barahiriye Banjule muri Gambia. Noneho mu kwa 11 2006 niho hatangiye muri Ethiopia ibyo nakwita ibikorwa bya mbere by'urwo rukiko, ariko ntibyahatinda ruhita rwimurirwa Arusha muri Tanzania mu 2007 mu kwezi kwa 8. Mu 2008 urwo rukiko rwashyizeho amategeko amwe n'amwe agenga uko rugomba gukora, rutegereje ko bya komisiyo ya Afurika yazabishyiramo ubugenge. No mu kwezi kwa 8 2008
noneho muvuze ko rusa nkaho rwatangiye imimo yarwo muri 2008 cyane cyane
2008 mu kwezi kwa 8
ye 2008 mu kwezi
ikirego cya mbere
ye ikirego cya mbere baracyakiriye abo bacamanza bashya. Ni ikirego cyari gishyamirije ndi nande
cyagishyamiranyije umugabo witwa Michelo Yogombaye w'umunyasenegali arega igihugu cya Senegal. Noneho urukiko ruza gufata icyemezo mu 2009 mu kwa 12 habaye gucibwa urwo rubanza rwaraciwe. Noneho mu 2010 mu kwezi kwa 4 abagerageza guhuza amategeko agenga urwo rukiko n'amategeko agenga uko imanza zigomba gucibwa, ni ukuvuga ibyo bita regle de la cour na regle de la procedure. Mu 2010 hatewe indi ntambwe ikomeye cyane, bashyizeho ibyo bita reglement interieur y'urukiko, ni ukuvuga rwose ko banonosoye uko amabwirizwa yose umuntu uri mu rukiko ari abacamanza ari aba greffier ari procedure iswe igomba kugenda. Bashyizeho reglement interieur banavuga ko irangijwe rwose bayumvikanyeho. Noneho mu 2011 urukiko rwarakomeje, 2012 na amadosiye menshi na bakomeza kwisukira. Muri iki gihe bavuga ko hari ibirego 28, akaba hari byashyikirijwe urukiko, hakaba hari ibyo bita avis consultatif tubaza kubizaho, ni ukuvuga ko ibihugu ndetse na komisiyo ndetse n'imiryango mpuzamahanga bishobora kubaza urukiko inama birebana n'uko wenda ingingo runaka zigomba kumvwa.
Mbere yuko tuhagera metere twagira mu nguko batwumva, birasa nkaho ari urujijo cyangwa se turakoresha amagambo y'amategeko y'ubutabera hanini cyane, hari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha.
Wenda norohereze abantu,
yego,
ubundi bateganya ko mu by'ukuri kubera ko urwo rukiko ruri hejuru y'ibihugu bateganya ninde wemerewe kuba yatanga ikirego cyangwa yagira icyo abaza muri urwo rukiko.
Ye, noneho mbere
yuko mu by'ukuri ari ibihugu bishobora
ihangane gato
bibaza muri urwo rukiko
yego
ndetse na za n'imiryango mu itagiza ibogamiye no kuvuga za UNG ariko zigomba kuba zifite ikicaro nuko zemewe muri komisiyo ya Afurika igenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo ari UNG yose ishobora kugira ikibazo mu rukiko igomba kwifite ibyo bita statut d'observateur no kuvuga basa baremerewe muri iyo komisiyo ya Afurika y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko barimo bameze nk'indorerezi noneho rero urukiko hari protocole basinye tubaza kwibandaho cyane muri iki muri ikiganiro ni protocole basinye article ya 5 na règlement intérieur no kuvuga igenga urukiko
amategeko ngenga
ni iteganya uko ibyo birego bishobora kuzamo n'abashobora kuza mu rwo rukiko ari izo za leta ari na commission africaine ariko noneho akaba hari protocole yasinywe yemera ko ibihugu bishobora kuba byayisinya yemeye ko abanyagihugu babyo bashobora kuba ba nabo batanga ibirego muri urwo rukiko.
Ni ukuvuga ko igihugu gisinye iyo protocole ayo masezerano kiba cyemeye ko umuturage wacyo ashobora gutanga ikirego muri urwo rukiko.
Atura gutanga ikirego muri urwo rukiko.
Mbere se yuko tuwagira metri twagira mungu tuvuze urukiko rwa Afrika rwita ku burenganzira bwa muntu hari urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruzwi ko rukorera Ilahe mu Buholandi. Hari isano bifitanye kimwe rumwe no kumugabane birumvikana urundi ni kuri urugwisi haraho bihurira cyangwa se bitandukanira
isanira hari ariko itandukanyirizo rirahari cyane urumva cyane cyane ku rukiko no rw'abanyafrika no kuvuga ngo icyo nakwita filozofi no kuvuga uko bashaka urwo rukiko ko ruba niko rugomba kuba no rw'abanyafrika niwe barwitekereje niwe baruhaye icyo rugomba gukora nibo bashyizeho abacamanza bagomba kujyaho uko bumvikanye bakurikije ibyo nakwite kiribre regionale no kuvuga ntabwo ntaga abacamanza bemereye kuba harimo abacanza harimo abacamanza 11 ntabwo bagomba kuba harimo babiri bafite ubwenegihugu bumwe kandi usanga bagenda uburasirazuba bwa Afurika Afurika yo hagati Afurika y'uburengerazuba Afurika y'amajyepfo y'amajyaruguru bose bateganya imyanya kuburyo bagabane iyo myanya kuburyo ubone urwo rukiko rusa nkaho ruhagarariye Afurika yose kandi rusa nkaho rwagombye kugira ubwigenge kuburyo rero kugira ngo urwo rukiko n'umuturage cyo nakugura nuko mu bihugu bya Afurika kugeza ubu ngubu ibyemeye ko abanyagihugu bashobora kuba bajya muri urwo rukiko mu 2013 byari ibihugu bitandatu gusa kandi mu bihugu byose bya Afurika ibyasinye protokolo ishyiraho rwa rukiko byari 29 no kuvuga ngo hari ibihugu bindi bya Afurika bitemera iyo protokolo ishyiraho rwa rukiko no muri ibyo bihugu byari byemeye rwa rukiko uko ari 29 hakaba harimo bitandatu gusa harimo n'u Rwanda
noneho kubitureba n'ibireba batwumva metri twagira mungu nagira ngo nkubaze muri ibyo bihugu byemeye ko abaturage babyo bakwitabaza urwo rukiko cyane mu bireba ikiganiro cyacu cy'umunsi urwanda n'uburundi byaba birimo
ibihugu byemeye uko abaturage bakwitabaza urwo rukiko ndakubwira mu kwezi kwa gatatu ku 2013 ibihugu byari byaremeye byari Burkina Faso harimo Ghana harimo Malawi harimo Mali harimo Rwanda harimo Cote d'Ivoire na Tanzania.
No kuvuga ko umunyarwanda uwo ari we wese yakwitabaza urukiko rugakurikirana ikibazo cye
yarwitabaza gusa nyine akantu na bwa ka technique nuko kugira ngo rwitabaze ugomba kuba warangije kwitabaza inkiko z'igihugu cyawe no kuvuga ko wageze mu bushori shori mu gihugu cyawe inkiko zose kuva ku rwibanze wagomba kujyamo kanajurira byangwa ukajya mu rw'ikirenga noneho wabona wavuga uti bari bandenganya ukaba wajya kuwegera muri urwo rukiko ukaregera uko igihugu cyawe cyakemuye ikibazo cyawe ubona bidahuje n'amategeko cyangwa se bidahuje n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya naho urwo rukiko wavugaga ruba mu Buholandi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha na rwa rukiko wavugaga ibihugu byitabaza wita Cour de
Justice
ibyo ni ibindi bindi ku amateka agenga ku ninde wabasha kurwitabaza atandukanye n'ibi ngibi nta muto wagishobora guhaguruka ngo ape kujyayo na amategeko yihariye ateganya cyane cyane kanama k'umuryango w'abibumbye ka Afurika ndetse niko gafite ububasha bukomeye cyane nko muri rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ugasanga ibihugu ndetse n'imiryango ndetse n'abaturage mu by'ukuri icyo batanga cyane atari nk'ikirego cyemewe mbese nko gutanga amakuru kugira ngo urwo rukiko rube rwatangira kuba rwatangira za nketi ku bibazo runaka mu gihugu mu gihe biba bigaragara ko ibiri mu kubabera byaba bijyanye n'ibyo rukiko rureba cyane cyane ibibazo haramutse harimo jenoside cyangwa se haba ibikorwa byibasiye inyokomuntu ibyaha byibasiye inyokomuntu bishobora kuregerwa muri urwo rukiko noneho amakuru abantu batanze cyangwa se n'ibihugu batanze bakabishyikiriza ubushinjacyaha bwo muri urwo rukiko nabwo bukareba niba ko bishobora gutuma bafungura idosiye y'icyo gihugu babyita ibyo bita situation uvuga ko batangira ku urwo rukiko gutangira makete urumva rero ko bitandukanye na rukiko rwa Afurika mu by'ukuri icyo rugamije cyane cyane ni uguteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku mugabane wa Afurika
niyo ngingo ngaruke ngira ngo duhereho metre twagira mu ngo inosa kuba twumva turavuga ku rukiko rwa Afurika rwita ku burenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyarwo Arusha muri Tanzania ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu n'uyu mwaka uru rukiko rwagomba kumva urubanza umunyapolitiki w'umunyarwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza ikibazo yarugejejeho arega leta y'u Rwanda metri twagira mungu Innocent urubanza ntirwabaye mu mategeko uko mwakurikiye impamvu rutabaye ni iyi
impamvu rutabaye nuko mu by'ukuri leta y'u Rwanda yavuze ko itagishaka signature yatanze isinya ya protocole na uzimvuga ya protocole ibihugu bikeya byasinye yemera abenegihugu ndetse n'imiryango igenga kuba yatanga ikirego muri urwo rukiko u Rwanda rwaravuze ko rusinyuye rwandikira komisiyon ya Nyafurika y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko rusinyuye ko rero rutazitabira urubanza rwagombaga kuba ku itariki ya 4 zo gatatu rwagombaga guhuza Madamu Ingabire Victoire na leta y'u Rwanda mu kirego Ingabire Victoire yabareze cy'uko bamuhohotera cy'uko urubanza u Rwanda rwatakurikije ubutabera rutakurikije amategeko mpuzamahanga nkekare ko
none se ihangane mbere ko dukomeza kuri iyo ngingo metre twagira mu ngo Innocent iyo signature muvuze u Rwanda rwasinyuye yo kutemera ko sinzi niba ari byo iyo ko rutakwemera ko hari umuturage warwo wakwitabaza urwo rukiko niko bimeze
u Rwanda rwabwira urukiko ko rwandikiye komisiyo ya Afurika y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko rutaki rwisubiyeho kurusha kuva muri ya protocole muri bya bihugu byemera abenegihugu barwo kuba bakwifashisha rwa rukiko
muri make cyo ragira ngo rukiko no kumvikanisha neza ko iyi ngingo cyangwa se ubwo busabe u Rwanda rwatanze bwo gusinyura kuba nta munyarwanda kwitabira urukiko ni icyemezo gikomeye cyane
ni icyemezo gikomeye cyane kubera ko gisubiza inyuma mu by'ukuri umugambi Afurika yari yarihaye wo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubera ko urwo rukiko rufite inshingano ikomeye cyane yo kugira ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bubashe kubahirizwa na za leta mu bikorwa bikora cyane cyane harimo n'ubutabera kuba rero Rwanda rwavutsa abenegihugu bwo burenganzira birumvikana ko ari ukugira ngo ruvuge ruti mfite uburenganzira bwo kugira bwo gupfukirana uburenganzira bw'ikiremwa muntu nta rundi rwego rubashije kureba ibyo naba nakoze. Ni ukuvuga rero ku Rwanda yaba ntacyo rwatinyaga mu by'ukuri nk'uko rwari rwatanze imyanzuro yarwo rwagize no kwifashisha iyo komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside rwagombaga kureka urukiko rukazafata umwanzuro muri urwo rubanza. Mu by'ukuri u Rwanda rwibwira ko kiriya cyemezo cyarwo gihagije kugira ngo urukiko rube rwahagarika imanza abanyarwanda bararezemo leta y'u Rwanda. Ntabwo ari urubanza rwa Victoire Ingabire gusa ruhari, muzi ko hari n'izindi manza, hari imanza urubanza rurimo Safari Stanley urahoze ari senateri mu Rwanda, ndakeka harimo na Bakayumba Nyamwasa n'abandi. Hari imanza zihari zindi. Ntabwo rero mu Rwanda bakeka ko icyo gikorwa bakoze gihagije, ariko nyeka ko urukiko na konsi no gukeka ndumva mu minsi iri imbere urukiko ruzababwira ko bibeshye, kubera ko ntabwo kuba basinyuye bavuze ngo urashaka kuzasinyura muri ya protokoli cya mbere ntabwo biyita byemerwa.
Nicyo narengiye kugiraho metre twagira mu ngo, nicyo narengiye kugiraho niba nyihanganiye gato banagira ngo nibazaga niba mu gihe umuntu yaratanze ikirego cye muri ya rukiko igihugu kikiri mu rukiko isinya rwasinye mu rwemera ko cyemera ko kigiye mu rukiko cyemera ya masezerano, niba igihugu cyakwisubiraho kikava kiti noneho ngiye gusinyura sinzemera ko umuturage wanjye wakwitabaza urukiko, byo birashoboka mu mategeko?
Ntabwo bishoboka, kubera ko nugutegereza icyambere nugutegereza ko icyo cyemezo cy'u Rwanda umuryango w'umwe bwa Afrika uzacyemera hagomba kuzaba inama ikaziga icyo cyemezo u Rwanda rwafashe, bakareba niba bazacyemera cyangwa batazacyemera bitewe n'amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwasinye ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wasinye n'intego umuryango w'ubumwe bwa Afurika ufite. Bishobora kuzagorana, ariko niyo tuvuge byazemerwa bizaba bireba ibirego bishyashya bishobora kuzahabwa urukiko nyuma y'icyo gihe bizaba byaremewe. Ubu ntituragira n'icyo gihe. Ni ukuvuga niba ari nyuma y'umwaka u Rwanda rusabye kuvamo bizemerwa, ni ukuvuga hagatanga abanyarwanda bashobora gukomeza kurega u Rwanda, kuko ntabwo biremerwa. Igihe bizemerwaho ku Rwanda koko ruvuye muri iyo protokoli ituma abanyarwanda batanga ibirego muri urwo rukiko, nyuma yaho ntabwo urukiko ruzongera kwakira ibirego by'abanyarwanda. Ariko ibirego abanyarwanda baba baratanze mu gihe urukiko rwemerewe n'u Rwanda kuba rwakwakira ibyo birego amategeko abantu bose bize amategeko, ntabwo cyemezo cy'u Rwanda niyo cyaba cyemewe cyabangamira uburenganzira bw'abanyarwanda bari bafite bari bemerewe muri icyo gihe bagiye biyambaje urwo rukiko. Ndumva rero mu minsi ya vuba urukiko ruzatanga icyemezo ejo bundi mwumvise perezida wa rukiko avuga ko bababajwe n'icyo cyemezo cy'u Rwanda, ariko ko mu minsi ya vuba bazafata umwanzuro kuri ibyo ngibyo. Icyo nakubwira ni uko muri iyi minsi urukiko rwasabye impande zose ziri muri uru rubanza gutanga imyanzuro ku birebana n'iyo baruwa y'u Rwanda rwanditse rumenyesha urukiko ko rwasabye umuryango w'ubumwe bwa Afurika kuba rwava muri iriya protokoli. Rero mu kuvuga ko muri iyi minsi abunganira Ingabire n'abandi bari muri urwo rubanza bazatanga imyanzuro yabo ndakeka izaba ishimangira ko u Rwanda amategeko ruri kwica amategeko cyane, kandi icyo cyemezo cyabo ntacyo ntabwo gishobora kubangamira urubanza rwatangiye ndetse rugiye kurangira, kubera ko ibyangombwa byose imyanzuro yose y'impande zose yaratanzwe. Ubwo rero icyo cyemezo cy'u Rwanda bibwira ko cyabangamira urwo rubanza ruhari, nkeka ko ari ukwibeshya cyane, kuko ari amategeko agenga imicirire y'ibirego mpanabyaha. Ntabwo yemera ko amategeko yasubira inyuma ngo avaneho uburenganzira bw'abantu kandi bwari buhari. ari n'amategeko mpuzamahanga arengera abenegihugu, arengera abaturage bose, ibyo bita za droit za kintu, kuvuga uburenganzira abenegihugu baba bafite igihe babufite bwemewe n'amategeko, ntibashobora kubuvutswa ngo nuko igihugu gifashe gishyize indi tegeko cyangwa se gifashe umwanzuro wo kuvutsa abenegihugu uburenganzira, ariko ibyo bigomba kureba ibikorwa bizaza, ntabwo bigomba kureba ibyari byaratangiye.
None se tugarutse cyane ku bijyanye n'amategeko, Maitre Twagiramungu, aha murashaka kumvikanisha ko nubwo u Rwanda rwatanze icyifuzo cy'uko rwasinyura iriya protokole rwinjiyemo rwemeranye abaturage barwo kuba bakwitabaza urukiko, bivuze ko urukiko rushobora kuba rwafata icyemezo kuri izi manza muvuga zagejejwe mu rukiko, harimo n'urwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida karya FDB Inkingi.
Perezida w'urukiko ejo bundi yarabivuze, sinzi niba mutarabonye itangazo rye, ndumva byarasohotse mu binyamakuru byinshi, avuga ko urukiko nyine rubabajwe n'icyo no kuba Rwanda rwaratanze iyo barua mbere yuko mbere gato ku itariki ya kane ku gatatu bigera, kugira ngo
ni iminsi imbere yaho
ariko anashimangira ko urukiko ruzafata umwanzuro kuri ibyo bintu, navuga nabita manevure kuri iyo migirire ya leta y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko mu minsi ya vuba imyanzuro, ni ukuvuga abahagarariye Ingabire wenda n'abandi bemerewe kuba bagira icyo bavuga, na nahoze mvuga bemerewe kuba bakwinjiramo nk'abo bashinzwe kurwanya jenoside mu Rwanda, iyo komisiyo ndetse n'abandi bari muri iyo dosiye ndetse na leta y'u Rwanda bazakora imyanzuro ku birebana gusa n'icyo kibazo cy'uko u Rwanda ruvuyemo. Ese byatuma urubanza ruhagarara? Ese ntacyo bihindura kuri ku rubanza rwa ruhari rugomba gukomeza uko rumeze? Buri wese azatanga uko abyumva mu myanzuro yanditse. Ubwo rero nimara gutangwa ni vuba ahangaha, nyuma yaho urukiko ruzafata umwanzuro ruvuge ruti u Rwanda kubuye baduhaye tumenyesha ko barimo gusaba kuva muri kuzavutsa abanyarwanda uburenganzira bwo kuza mu rukiko, bazafata umwanzuro bavuga bati turabona dukurikije amategeko kuko uru rubanza rugomba guhagarara, cyangwa bavuge bati dukurikije amategeko mpuzamahanga, dukurikije amategeko asanzwe muri rusange, amategeko uko yigwa uko ateganywa, turabona icyo cyemezo cy'u Rwanda ntacyo cyahindura ku manza zaba zaratangijwe n'abanyarwanda zigomba gukomeza. Ni ukuvuga rero ko icyo gihe u Rwanda bizaba ngombwa ko rwemera rukaza mu rukiko rukazasobanura imyanzuro rwatanze, kuko rwanyije gutanga imyanzuro yarwo, hanyuma urukiko rukazafata icyemezo ku rego Madame Ingabire Victoire yatanze, kwemeza ko urubanza rwe rwabaye nabi mu Rwanda cyangwa se rwagenze neza, byose bikagira ingaruka nyine bitewe n'uko bazafata icyemezo ku byerekeye imikire y'urubanza rwe mu Rwanda uko yagenze.
Ndabashimiye cyane Maitre Twagiramungu Innocent, ni avoka i Buruseli mu Bubiligi. Mbibutsa kandi kuba twumva ko nari nifuje uyu munsi gutumira uwagomba guhagarara guverinoma y'u Rwanda hariya mu rukiko rwa Afurika rwita ku burenganzira bwa muntu, ntibyashobotse. Twari twifuje kuvugana na Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge, ntitwamubonye, ariko nibishoboka tuzavugana na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda adusobanurire ku buryo burambuye impamvu y'icyemezo leta y'u Rwanda yafashe. Tuzavugana kandi na bavoka cyangwa se avoka wa Madame Victoire Ingabire Umuhoza, ndetse nk'uko twabikomojeho mu kiganiro tuzagerageza kuvugana n'uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside. Ni mu kiganiro dusangira ijambo ubutaha, mbaye mbararitse. Namwe kandi aho muri mwatugezaho ibitekerezo byanyu, mwatugezaho ibyo mwifuza twaganira. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, ndabashimiye, mbifuriza kandi mwese aho muri ibihe byiza.